Ciao.
Yeah. Esi Mwendi.
Esi.
It's Kwabulo Most Wanted.
Mambo. Jambo. Muliza ke milango.
Why baba molo nanya?
Westside yeah. Music Block.
Kono haluna nilipuzo nyana. Check. King Mbunga Haisa Silima Wate Mabukua King says Tisabalu Hate Kiskama Nisesika Tisabalu Late Balu Nabatu King says Tisabalu Mate Esimwenti Kimushobo Chole Wai Walu Nafela Wabona Wobo Esimwenti Luto Kwa Kupumela Esimwenti Kona Fela Nzila Makutumeza Esimwenti Kunani Babalu Tamezi Kutimwenda Kibatu Babalu Tamezi Esimwenti Kunani Babalu Tambezi Babalu Sehanga Fela Nikolu Tundamezi Check. Kabalu to kwa ma sponsor kutispina kutahelela ni video house sponsor kusnibe ne malaiti lwa donza kapakuna ni zelu patela na zelu to kwa kuiponza kapakwa metolu chamilwe masila kutaluvoni kapanjikili pina masila kutima DJ kuziliza konji mwanzila kapamwenti kuna ni elu tulile mila kabalu na fela talenti ya kutuma kapanzila butelele solu to kwa kupuma kabalu to kwa muso kutisaze mkuluna kapakonga fem kuna ni elu to kwa kuluma King Mbunga Haisa Silima Wate Mabukua King says Tisabalu Hate Kiskama Nisesika Tisabalu Late Balu Nabatu King says Tisabalu Mate Esimwenti Kimushobo Chole Wai Walu Nafela Wabona Wobo Esimwenti Luto Kwa Kupumela Esimwenti Kona Fela Nzila Makutumela King Mbunga Haisa Silima Wate Mabukua King says Tisabalu Hate Kiskama Nisesika Tisabalu Late Balu Nabatu King says Tisabalu Mate Esimwenti Kimushobo Chole Wai Walu Nafela Wabona Wobo
Esimwenti Luto Kwa Kupumela Esimwenti Kona Fela Nzila Makutumela
Mwendi Kuna Nimulo Iyata Mezi Cause lisubala game family at amazing never saw the kupula pa still usa pupula mwa underground baba mabasani la kipula bunda pina yesi yebu hali nemit simwendiki enemit za kucha enemit food for thought let men eat a break elusive focus wa cause wait a minute yeah Lulikile kukutanga kwani kwa kuchocho mezalu kwani kani kami tapat never my lines ine kani kwa wauta kuli yes yata mezu kani kwa Mulala no ice kakwama niko na aluna mwendi ice kakwana nako ya kublowa mwa life kasana lwasinye nako maybe we nice kapanya
King Mbunga Haisa Silima Wate Mabukua King says Tisabalu Hate Kiskama Nisesika Tisabalu Late Balu Nabatu King says Tisabalu Mate Esimwendi Kimushobo Chole Wai Walu Nafela Wabona Wobo Esimwendi Luto Kwa Kupumela Esimwendi Kona Fela Nzila Makutumela King Mbunga Haisa Silima Wate Mabukua King says Tisabalu Hate Kiskama Nisesika Tisabalu Late Balu Nabatu King says Tisabalu Mate Esimwenti Kimushobo Chole Wai Walu Nafela Wabona Wobo Esimwenti Luto Kwa Kupumela Esimwenti Kona Fela Nzila Makutumela King Mbunga Haisa Silima Wate
Download it from westsidemusicblog.net
Esimwenti Kimushobo
Just tell us
Esimwe ndilu to kwa kupumela
Amuru walave
Kapaito kwa baking Benefinshe di the bridge Pop and whip Nice up